dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu minsi mike ishize mu kiganiro dusangire ijambo mu kiganiro muri sanga kuri rya Amerika no mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika twibanze cyane ku kibazo cy'ubuhinzi isarura n'igurishwa ry'ibirayi mu Rwanda ni ikibazo twagarutseho cyane ku buryo burambuye uyu munsi nabwo ariko tugaruke kuri ikibazo cy'ibirayi turaho ijambo umunyamakuru Eric Bagirubusa ari mu Rwanda
twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro dusangire ijambo kuri mikoroni Eric Bagirubusa mu biganiro byashize twabagejejeho ibibazo by'abahinzi mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika mu majyaruguru kubera ibirayi bahinga bitabungukira ubutegetsi butegeka ko ikiro cy'ibirayi umuhinzi agomba kukigurishiriza mu makoperative ku mafaranga by'iburijana na 35 gusa ni amafaranga na magingo aya nk'uko mwabyumvise abahinzi batigeze bagurishaho kandi bumvikanisha ko nta burenganzira bafite bwo kugurisha ku giciro biyumvikaniyeho n'abacuruzi ingaruka kubagurisha amafaranga mu bigo by'imari birangira biswe babihemo abandi nabo batembereye gusarura ibyabo bikangirikira mu mirima muri icyo kiganiro mwumvise ubutegetsi buvuga ko ibiciro ku masoko byatangiye kubahirizwa mwanumvise kandi bushimangira ko kuba bwarinjiye muri iyi gahunda byarushijeho gufasha umuhinzi twanabajyanye hafatwa nk'ibimoteri byari birunzemo ibirayi byaboze mu kiganiro cyanone turakomeza kureba uko ibirayi twabisanze mu mirima turumva abacuruzi b'ibirayi n'abakora mu makusanyirizo yabyo turabajyana kandi ahamanitse urutonde rwemerera bamwe gusarura reka tubanze twisegure gato kubera impaka iki kibazo cyateje hari abo muraza kumva twabahinduriye amajwi ku mpamvu z'umutekano turakomezanya n'uyu tubwira ko ibirayi byahindutse hora ntaguha
tugiye kugera kuri bya birayi
Oya. Nagoraro.
Ndije mu rushikane ko kazi ka. Rana hari yishaka ntuna kuje.
Ndishyamba rukuye. Ubundi mbere habaga nko guhinga umuntu ari guhinga muko. Kaba nkuri gusahura. Afati none igicuro ni bacyambere kikiriho. Reka ngurishe mbonite utundi tubuto. Imbuto y'ibimondo biri kugura amafaranga 400. Nziza y'indobanure. Ibimondi bibisi bikagura 780. Tumushe mbwira umuntu kugenda mu rugo baguha ibimondi. Ibimondi ubu nihora ntaguha.
Ngibirayi mwabyise ngo iki?
Nihora ntaguha.
Hora ntaguha ni ukubera iki?
Ibimondi kubera ko ntaho bitari ntatwe tw'abahinzi. Ubwo rero ko nsaba ibimondi, wamusabye nk'ubusa.
Nubwo abahinzi bagaragaza igihombo hari n'abadacika intege bitewe n'amikoro.
Uri umuhinzi? Komera komera. Amakuru. Ugiye guhinga ibirayi?
Yego.
Urifite abandi ngo byarabahombeye. Wowe bimeze bite?
Oya tugiye kugerageza nyine duhongere dushore nubwo twahombye.
Nicyo cy'umuhinzi.
None. Ntakundi byamera.
Bari kumbwira bati ibiciro biri hasi. Nibyo?
Nibyo twarahombye ibiciro byabaye hasi cyane.
None ko uhinze ntabwo ufite ingenyi bera ko ushobora kuzongera guhomba.
Ubwo ni uguteganya naho hari igihe naho mbonaho nkunguka
ndabona waguze ifumbire mvaruganda kugira ngo ikirayi kizitwe ikirayi bizagutwara nk'amafaranga angahe
amafaranga nyine ubu naguze agafuka k'imvaruganda n'imbuto nayiguze ku kiro 400 urukumva rero ikiro wenda twakagombye kuzakigurisha wenda nk'ijana na 150 ngo ijana 140 ariko none rero ngurishije 80 naga 70 nzaba mpombye
kucyugoma mu bihombo kandi ubibona
mbibona
nakikubaza nk'umunyamakuru
nyine ndaho bashaka kugira ngo nzabone ibyo ndya nsagurize n'amasoko isoko ryagwa hasi ubwo ngatugahomba nta kuntu twabigenza kandi kubera ko ninda yacu iri kutubaza ntatwareka guhinga
none hari ibirayi se ufite base wabuze kukura wabuze icyangombwa cyo kubikura
twe twarakuwe twakuriye kuri 65
twinjire muri umwe mu mirima y'ibirayi
urabona byabuze gikora kubera ikibazo cy'amafaranga ndeba imigozi birarengera turi kureba izi ni imigozi
uyu ni umugozi w'imondo
n'uyu niwe
tuvuri kureba
ubazabikura ate ko bigaragara ko imigozi yayo iragenda ibora
cyo gukora biri kubora nabyo aho biri cyangwa azabikura arabishyira mu rugo kubera ko ntazi uko bifite
reka twibutse abakurikira radio y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko turi mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera hafi neza n'ikirunga cya Muhabura ndakibona haruguru kubera iki birayi birinda bimera gutya mu murimo
impamvu imondo birinda bimera gutya biba byarabuze isoko biyaguraga mirongo itaratu uyu we nimba yaravuze ati nta soko mfite ni ukumanza nasaba bariya bo bita abayobozi bamukusanyiriza kugira ngo bampe icyemezo nimba kimpa mbikore mbijyane i Kigali urabona ari kurengwa irindi hinga yakagombye kuba yarakoze iki yagahinze ibindi bimondo
nyiraho nubuhe
nyiraho ntabwo twamubona hano hasi dore hariya hose kuza mu mugezi ziriya hakagombye kuva mu byibuze nk'imodoka cyangwa akagira ahandi hantu hakora ko kugira yipakirira imodoka arikure kubona yuko byamuhezeho ubu ari nk'umuntu utishoboye yarashoboye guhinga ugu murima nta yakongera kuwuhinga kubera ko ntayabona imbuto yo kongera guteramo hano
aka gasozi kose ubu ntibarakura se bya babiriye bityo bimeze bite
ndakeka ko kubibona bashoboye gukura kubera ko bamwe bagiye barakura nk'abari kwiba bakuye ubwo nibo bashoboye guturutsa ibimondi ariko uyu nguyu uri kubona ikigaragara cyo ntabwo nguhishe kandi uri kwirebera umurima uyu we ashobora kuba yarakoze iki yarabuze uburyo yavuga ati ngiye ndiyuzuriza imodoka kandi nshaka kuyiza hano i Kigali akabura ahantu ho yayinyuze
dutambagire moto twaba tugisha
turaca ku ruhande tugende twitoza
ndabona bimwe byaragiye hejuru
turimo kureba
aho se nibirashe nge warubwiye do tuvugane
nuko ndi kubona uri kunambagira ibirayi
ibi ni byawe bite bite
kisa
amakuru
imeze
nge nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi ry'Amerika nari ndimo ntembera ndeba uko igihingwa cy'ibirayi kimeze arabambwira ko babuze uburenganzira bwo gukura ibirayi byababuranye abandi ibi ni byawe urenze ko ari byawe
gira n'ubuzo nyine
okay twajya mukanambagiza hari ikibazo
nta kibazo
okay wowe wabihinze ryari
wabihinze mu kwa munani
aha ni mu wawe
narakodesheje
warahakodesheje wahahingishije amafaranga angahe
ibihumbi makumyabiri
ibihumbi makumyabiri ni make se
twahinga abahinzi ibihumbi makumyabiri
mbese kugira ngo ibirayi tubibone uko bimeze gutya n'ubwo biri kuborera mu murima byagutwaye amafaranga angahe
byantwaye menshi byatwaye nk'ijana na mirongo inani ibihumbi ijana na mirongo inani
kubera icyo utabikuye rero nk'abandi bose
nyine nta giciro cyari kirimo baguraga mirongo irindwi za mirongo ingahe kandi utekereza amafaranga nashyizemo rero ni menshi
nagiye numva abantu bavuga bati gukura ibirayi ngo byahindutse nk'akanyanga nawe nicyo watinye se
none alo kanzenereza umugore nawe araje kanohereza umugore nanjye hari umuntu ndimo kuganira nawe hano handi haruguru ndikora n'itiyo ryanyu rya pumutse amazi yagize amazi arimo mu murima nimwundi itiyo ryongeye gupfumuka amazi mu cyagati yagezemo ndaje hari abantu benda kuza kubitoragura kanze ndaje hari abantu bonohereje naje hari umuntu turi kuganira gakeya ndaje
ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo warangije guhomba se
igihombo cyarangiye kabisa gerageje ko nimfite kuvuga nti ndasahura nk'imodoka ebyiri none ko se ubona byose ngiye kubishyira mu rugo ubona hari ikintu cyo navuga ngo hari ikintu cyo nabona
wari witeze wenda nko kuzagera kuki ugikesha ibirayi utazageraho
tiganya kugira ngo nanjye ndeba kandi ko nagira nk'akarima kugira ngo nanjye mbona kanjye ariko ntabwo biri gucamo nose ubona ko ibimondo biri gushyira mu rugo ubona ko hari ikindi kindi nose wagurisha ibimondo mirongo inani naraguze imbuto ya magana abiri na mirongo irindwi kongera nkaza nkagura igisina cy'ijana na mirongo inani nkashyiramo abakozi n'ikibi umuti n'iki hano hari amafaranga menshi rero ntapfa gusarura niyo mpamvu nashyizemo nko gutika mbishyire mu rugo hariya hari igiciro cyaziyongera nta mpungenge nafashe umwanzuro rero ngo ndika mbishyire mu rugo ni uko amafaranga batari kuyatanga kandi n'ikindi cya kabiri ugasanga n'ababijyanye barabafunze biki n'ibiki ugasanga nabo ndika mbishyire mu rugo tu
ubishyize mu rugo ntibizahaburira se
none wakurikira
mu yandi magambo niyo mahitamo ya nyuma yawe
nta kindi cyo nanarenzaho no kubishyira mu rugo
Ubuso zongera kugira umutima wo kongera guhinga ibirayi?
Nzashyiramo ingano.
Mu bacuruzi ibirayi barimo bitwa abamamyi. Aba twabonye babyikorera ku mitwe babiguriye mu mirima mu buryo ubutegetsi budashaka.
Ndabona n'udufuka.
Muraho
se?
Yego.
Muraho. 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 Amakuru.
Ye nitwa Eric ndi umunyamakuru ndi kureba uko igihingwa kibirayi gihagaze. Mwe murabaguse. Nibyo?
Twikoreye udufuka mu gusa se.
Mwabivuze se?
Twatukwanga igiciro.
Eh?
Rukwanga igiciro.
Bari kubagurisha gute?
Rukuducijana.
Simake ku muntu uyaguha nk'umuntu wabihinze.
Eh, none rero twiraba ari kuduhangahe.
Urabigurisha n'ukabigurisha ngahe?
Jana 10.
Ah, wenda tuvuge urabibonye. Uko bijyana byo biroroshye se?
Oya n'ugenda urugukebera.
Urakebera kubera iki rero?
Tata bagufashe nuko nuko bikwaka.
Barabikwaka. Ariko ntibagufunga.
Rebye nabi bagufunga.
Muri mwe hari wabigeze bafungaho?
Awe turabona gato kwiruka hafi nakoje mu kwaga kugwe.
Ngongo iki? Agarahumura. Umwe no kwiganire. Hari wabigeze bagufungaho?
Ntabamfunze hari kiyo tubabonye turirukaga hafi no kujya mu twaro gukugwe.
Kubera iki wiruka kandi wabaguze ibirayi ku mutuzo?
Nese kuba baga bari kutwiruka bajye kudufata.
Mu yandi magambo mwebwe nibwo bucuruzi bwanyu.
Nibwo murimo dukora nta gundi. Nibwo gutubeshejeho.
Wowe uhenga ibirayi byeze ukagura
n'abana. Ninga fata kadaye nkagenda. None bari kunyirukaho nzabahone.
Ubu rero muratashye.
Turatashye.
Iri kuba yirubusa kuko nabona bagikoresha uko atari wowe.
Nubwo.
Mwere kicyangonka?
Katiribe.
Ndiwe.
Icyanye ngubwe cyaro ni ngire rebe. Koko ngiye bizana 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 koko. Eh. Eh, yagiye buzime ngo yinane gataratu. Nsubira ntangiye tegeza bizanda.
Ni wambonye ko ndi wese?
Inezi nakubonye. Eh, yapanga ngo natanga.
Niko se ubucuruzi bw'ibirayi bumeze gute?
Buryo ikibazo kiri kuri leta. Ibirayi bijega kugira ngo bizamuke. Babita batangira amagare, kandi amagare yatumye yatumira yizamuka. N'ubu ngo ibirayi tubigutire kugura ku ijana.
Sabaga mu namwe bari kuvuga. Ngo kangahe?
10.
Ariko se numvise ngo kubijyana gutya ku mutwe ngo niho kujyana Kanyanga.
Ni kibona nango na Kanyanga. Nejo niko zikukura hari abanye Kanyanga baratambuka ntiye bafata ariko twe twino kudufata. Kandi rero niko kujyana ku mutwe gusha ntabwo ndi uvuga nta ndi gero.
Nandi ko amafaranga baraya ari washoye bagufata kubera. Babaziza ko muhenda abahinzi. Nibyo?
Turabahenda se? Abantu bahenda abahinzi n'abanyemodoka. Nuko turabahenda se ko ari kire kimwe basigiramo.
Ubu wikoreye ibiro bingahe?
Niba bavuganye n'abanyagisenyi wiyo. Uri kwabwira ngo bariko kubwira ngo bibaye baritse bagacuruza ngo birenge nkuko babicuruzaga. Nabyumvise ko Juliya Amerika kuko niyo yabiye nkunda kumva jiwe. None rero ibi ni ibiro 75. Ubu amafaranga nakongo kare 75 ngasura. Gasura ijana.
Nibwo ubucuruzi bwawe
nibwo. Nta kindi nta imibereho naniyo nta yimwe. Impamvu twabukije uburenganzira umuntu yagendaga akagura ngo umuhigaga n'umuhinzi ahangaha. Ubutamwe bye ntakwibi. None aho wagere piya ukagurisha ntuzi umunyegare. Munyegara kagenda kajya bijanira iyo wabo misozi misozi abanyuze ni bakirye kirayi bakabije abanyuze he biturutse he twabwa bigere rwose barashonje na
murabivaho biragenda bite
ibirayi n'ese kwari umuntu ateze imibereho ni bashaka bazatwisha
nyuma yaba bamamyi boroheje hari abacuruza ibirayi babigiye muri Kigali hari kandi abakora mu makusanyirizo y'ibirayi kubera umutekano waba amajwi yabo yahindutse
igihunda bafiteye ni nziza ku muhinzi ikibazo ni ikigari bitaribyuba isoko ari rimwe duhitari ry'ikigali kagiye tutazagirira iki hariho amasoko abiri ntabwo ibimundi by'abantu bose bahetse byashyirira muri kariya amasoko abiri atandukanye
niba nzi neza ndi umucuruzi w'ibirayi
ndi
mva neza isoko ryari ku cyumweru
bari
kuriho barishyira mu nzara isoko rero ni rimwe imodoka iva ituruka i Buganda icaye
byose bihurira
ni ikigali hari mu nzara
ariko abacuruzi muhura n'ibihe bibazo ibi bakomereye
ibibazo bikomeye bibi Kigali iyo urebye n'abacuruzi b'i Kigali batazi siteme igihugu cyubatse weho niba uri umucuruzi w'ibirayi n'ahangaha urabiranguye ubijyanye i Kigali ku biciro yenda binari hejuru ugenze i Kigali ntuhura n'uwaturutse i Rubavu ugahura n'uwaturutse mu burasirazuba muhuriye muri rya soko rimwe umusaruro nuba mwinshi nzagutegeka nkurikije uko ibirayi bingana n'ubwinshi bwabyo nje ndaguhaye angahe ntabwo ibirayi rero bibikika
ibishimbo amajeri ibirayi ntabwo ari ibintu wakora mu gihe rero kureba kongera gufata ibirayi ukabiza mu burasirazuba undi akabisubiza iburengero bwacyo ntabwo byavamo bityo umunyakigali azaguha ayo yifuza atekereje ku mutima akurikije uko isoko ryuzuyemo ubwo bwinshi bw'ibyo birayi
kubera ko waranguye nk'umucuruzi rero urahahombera
urahahombera mugabo
igihombo kibaza nde
igihombo arakimenyera
ariko numvise ngo namwe hari ubundi buryo mugenda mukora wagera muri ya makoperative bagurisha ukaba wakumvikana nabo kubera leta yategetse igiciro
koperative zirarengana koperative irimo turayibwira zirarengana ijana na 35 i Kigali ni 20 buri muyobozi gutekereza ngo arazi Kigali ari burisha ngaho naho yakitwa umunyamana naho yakitwa uyu muntu umuhinzi niwe ureba koperative nanga akareba umucuruzi runaka uri gucuruza ibyo birayi njye ntwara ibirayi wani ijana bw'ikibazo mfite kimwe ariko bikuba kikaguma biri muri ya sosiyete
wo mu bwenge n'imbaraga umuhinzi yavane mu burumbuke kuko ari cyo gihembo cy'imiruho buri muntu ku by'amahoro aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenda
ubwe mwacyateze amatwi dusangire ijambo turareba ibibazo by'urusobe bishingiye ku buhinzi n'umusaruro w'ibirayi mu karere ka Burera mu Burumba Eric bagira ubusa
ndikubona n'abahinzi b'ibirayi no njyewe buri mu bahinzi b'ibirayi ndimo nkaba ari muri koperative kandi iyo koperative niyo bahinzi b'ibirayi baravuga ati tugomba gukora koperative tugahoteza amafaranga tugatugura ibirayi tukongera tukabigurisha tukabona akanyungu
ni namwe mugena igiciro cy'ibirayi
ni ngombwa ko tutigena
umuhinzi w'ibirayi mumuha amafaranga angahe
ubundi bari baravuze ko umuhinzi w'ibirayi bagomba guhuza 135 ariko siko byabaye
kubera ko atari ko byabaye ku 135
nyine umuhinzi w'ibirayi isoko baravuze bati ibirayi ni muri hakarike tuzajya turaza kugira ute ibi ugomba kujya 135 nawe nifite ikibazo cy'amafaranga nkavuga ni none kumwavuze ngo yari umwe mu murima akaba andi mafaranga yavanze akaba ari kunyishyuza rero muragira ngo ijya 135 ikigali nabwo ijya 135 gatari yo ibyo birayi turabigura ijya 135 ikigali ntabwo ari
umuhinzi iyo agejeje ibirayi kuri koperative ahabwa angahe
ubundi nubwo wavuze ngo yishyure ijya 135 ntabwo bwagezeyo ntabwo batangaga
yishyurwa angahe
umuhinzi yishyurwaga 63 akagera kuri 80 ubu ngubu tuvugana ubu ni wenda umuhinzi ageze ku 100 kandi ntabwo ari kubirayi yishyura
umucuruzi aje kubifata we abijyanye i Kigali mu mwaka angahe yishyura angahe
nyine ubwo ni ngari kuvuga umuhinzi yagushyiriraga kuri 63 ubiyaga kuri 80 noneho we yaza kubifata nk'umuntu uje kubigura bamureka ko 82 83 ubwo ngo bari kuducururiza nyine abo ngabo twatoye
umucuruzi noneho uzanye imodoka kuri koperative ashobora gufata kuri angahe
niyo twabuze kuri 80 82
ko numvise ngo mushobora kumwandikira ko aguze ku 135 bigenda bite se
ibyo byo ni kuri nyine kugira ngo tubone ukuntu ibirayi bwaje bituva
ntikorayo ngo ni umwabihaye n'akazi
none yabaye byabaye na kanyanga kuko nabagize ikibazo ntabwo nakivagamo ntinaburaga n'uwambira bakabije mu maturufu ngo muzakoreje neza ubundi kandi bareka ibirayi bikera bakatanga 30 uwari wikitiye byavuze ni iby'icyana imva reka nkubwire impamvu baba baragurije ibirayi kuri make sibyo rero bya birayi wagurishije bikagenda bigashira wowe kuko twinjiraga kimwe niba uri gutaka itanu z'ukwambere ni urugero urabona gutaka itanu z'ukwa kabiri ibyo ukwambere byagendeye kuri mirongo itanu mu rugero noneho byabindi byahinze mu kwa kangahe mu kwa kabiri bikagendera ku 108 kuko ibirayi byashize nabona tugira ngo nimureke ngo tutabashije ku giciro ibirayi biragenda biguma mu murima none igiciro nacyo ntibaragishyiraho noneho amategeko agenda aragwiriye dufite ikibazo cyo gukuriya kimwe tuza nk'abari kwiyaho
hari n'ikindi kintu numvise abahinzi bambwira bati kugira ngo umuntu akurira ibyo yahinze biramusaba icyangombwa nibyo
ibyo byarategeka no kugira ngo ubishyire mu nzu iwawe uzabigire imbuto ndetse bagacyangombwa twaratuye dutora ba perezida n'abavisi n'abakurikiyeho dushyira na goronome baragenda ngo umugore wayo ukamugira uti ngize ngo ijumba kujya kugira ngo bigire imbuto akagusinyira ukagenda ukabishyira mu rugo rero ubikuye atagushinyiye bakujana bakujana
bakujana muri gereza
bakujana kwa kwisho ni mambo akuye utere urerande no imenye kandi ngo ndagira kwisanzure iyo batereka bakavuga bati umuhindi niba atuko yashoye azino kazagurisha cyangwa niba ku turabareka tubashakire isoko niko mbere yaje ngo bakuzamuka kuko imbangu yerekanaje ngubana kubo urugero ubusahizi ikiro cy'ibirayi gihagaze kuri 1200 bimeze ku mpamvu z'uko abakuye mbere babonye ibirayi bimeze ariko ibirayi bizamera kimwe mu kwa gatatu niho abandi benshi bazahinga icyo gihe rero mu kwa gatatu bazahinga mu kwa gatatu bakaba batera ibirayi bazakura nabo yenda mu kwa karindwi mu kwa gatandatu ariko bose babandi bahinze mbere bagakura bikavaho babandi bateye ibirayi biri kugura makeya bateye mu kwa gatatu bazakura ku giciro kirekire ariko hari abakuteye mu kwa mbere hari abateye mu kwa kabiri hari abagateye mu kwa gatatu bizagenda ki kubera guhagarika iryo soko ni igiciro
mukifuza ko byagenda bite rero
tukifuza ko bareka buri muturage wese yahingiye niba kimwe baje kumushyize mu rugo akagurisha utwe akishyura utababaye akareka imitungo
bamuha
rero ikibazo naje kugira uyu muntu yavugiye Nuko batugiye ibirayi byo kwijyana mu buri tumatari tugategereza tugareba ibirayi bikabara mu mirima tuyitirere cya giciro gereze kibazo nagize njyewe
ubutegetsi bwo buravuga ko 135 murayabona
ndetse wayabona ninde wayafashe nuga niba bagenzi banje muri gahunda ya leta yo no kuzamura uburyo cy'umuhinzi yahabwa amafaranga akwiriye uko yashoye iyi sisiteme rero icyo twasaba Mwumvugize nk'abanyamakuru cyo mwajyana mu gatubane. Leta nubwo yagitegurira ibintu hakiri kare urutonde rw'uko bazakura wa musaruro uko bawuhinze. Rukaba ruri ku matite nanga ku makoperative cyangwa mu makampani niba bizashoboka urwo rutonde rwubahirijwe. Imodoka kubera ko isoko ari imwe dufite zitwe i Kigali. Urwo rutonde rwubahirijwe imodoka zigenda i Kigali zikaba nkeya amafaranga umuhinzi agenerwa yayabona
iyo ubonye mugenzi wawe azanye ibirayi uri muri koperative icyarimwe uri umuhinzi baramubeshye ngo ari kubona 135 ariko akabona 75 kandi uri muri koperative ubyakira ute
mba iyo kuvuga ngo icyo gihe nanjye dorimba ugutegwa no kumva mbabaye utirinze gute ubu dufite koperative iyo urakura baravuga bati ni ukuza kwiyandikisha Ijye kwere ijye basangana we kurutore rakuje bati wewe uzaje jo buri uzaza bukeye ubu kandi ni nibyo ni mwatanga musigire nango yenda hari ibibazo bifiti rakuje ati kugira ngo nje kurutore nuko ngomba kureba uburyo umuyobozi na mwene nda kanje kurutore
hari bagenzi bani bagiye bambwira ngo bafite ibisine cyangwa se amasambu ari ku isoko kuba bayagurisha kugira ngo babashe kwishyura inguzanyo nibyo
ibyo nibyo
ufite inganizo
Jewe mfite umurimo sahize ibirayi kwa babihagaritse ntabwo ubwishyu bwavuyemo n'umurimo ko wugurisha nabuze n'ubu nari mfite n'ingana zigurishije amadeni bande mushize n'ubu niba mfite ziri ku isoko ni itatu nabuze n'uzigura nubwo ngo uri gutora turababaye turanye imyenda ubu mfite n'inshuti nk'itanu
hari abashobora kubyumva nko gukabya
kugushyira ku rutonde bakaguha nimero y'ijana mu kagari kose bakaguha nimero y'ijana kuko koperative ari imwe bakaguha ngo uzakura uri nimero y'ijana ntabwo bazi amasezerano ufitanye na banki n'itariki uzayishyuriraho nibagushyira ku itariki ya 25 uri kubahiriza sisiteme gahunda ya leta yubatse kandi uri ishyura tariki 5 ukaza muri 25 nta nubwo leta izaza kugufasha ngo uyu muntu twamuhaye nimero y'ijana icyo gihe banki izagutera penaliti baguca amande ikigihe uzaba waguye mu gihombo isoko kuba ari rimwe naryo ni imbogamizi kandi dufite abatekinisiye mu gihugu bashobora kugenda bakavuga hanze ko hari umusaruro mu Rwanda niba wabaye mwinshi tukawugemura no hanze kandi ibirayi bifite ubuziranenge kuko ari za kimwe imbuto zitandukanye tugerageza kubihinga
hari ikindi mwongeraho
icyo nakongeraho nk'uko mugenzi wanjye nabivuze mbere twagendaga tukabwira ziriya koperative atari amashyirahamwe tuti niba ndishyura banki nyangwa ni mbare twari imirimo itatu z'ibirayi mumbe banki nje kwishyura hariya muri banki runaka noneho nje kuwa kangahe nzakurambaho ibirayi bakankubita amafaranga noneho buri kugenda ukabwira iyo koperative y'abahinzi ngo njyeje gukura ikigeni iki bakavuga bati dufitabano yenda nijana nuno zakurwa mwaka 2025 umuntu kubanga amabanki gatishye amafaranga baje amafaranga 1.5 by'amande ngose garaje gapfuye bose
ubutegetsi bwo bushimangira ko ibiciro ku masoko byubahirizwa ndongera mbumvishe bwana Vincent Munyeshyaka ministre w'inganda n'ubucuruzi uko yatangarije mugenzi wanje Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba
turi kubona ibintu bibiri icya mbere kuri birabirayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe cyane cyane mu masoko y'Ikigali igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa uko bigenda bihinduka ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko Kimisagara hariya Nyabugogo birimo kugenda rwose bikabikegera ibiciro kwa kundi tubyifuza ariko ikindi cyakabiri tubona kuri birabirayi bindi bikunze kugira ibara by'umweru bigaragara ko byeze ari byinshi cyane ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro ariko ingamba dufiteze nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze bumuha amafaranga icyo dushaka no kumucuruza ubigiyemo nawe yunguka atari yamiye umuhinzi ikindi dushaka nuko amakusanyirizo y'ibirayi ubu ngubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayo akunguka ndetse n'ikindi dushaka nuko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko icya mbere abibona ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane birimo kugaragara rero ko nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400-350 ntago bigihari ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho ariko ntabwo bibuza n'ibindi bibazo birimo niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite
Ijwi rya Amerika yanageze ahamanitse urutonde rw'abemerewe gusarura ibirayi mu matsinda.
Iyi ni koperative Izihirwe Muhinzi Gasiza. Ndabona na kashiriho. Babiteyeho na kashe. Somera ture.
Urutonde rw'abahinzi b'ibirayi bazasarura mu matsinda.
Somo wa mbere.
Uwa mbere. Itsinda. Bizimana Jean Dodie. Uwa kabiri. Gafundi. Uwa gatatu. Senzuga. Amateriki n'urugendo rurande
itsinda rya kabiri
itsinda Kibubu nta mukunzi ndagije muka
mukundu ufite
mukundu ufite nani biri sanze nawe gusa mu matsinda dengene narona
amakuru
ndetse bose
ni sawa ngenda umunyamakuru bashyira mu matsinda kugira ngo mubashe gusarura ibirayi nibyo binoze
ibirayi byaranamirayo
icyo nibaza kubera icyo bashyira mu matsinda
urutonde rw'abahinzi kugira ngo babone uko bakura
none badashyize mu matsinda bigenda bite
aba badashyize mu matsinda bamwabaga bakibifite ni ukwiyandikisha ugakura
umuntu ajya kwiyandikisha kugira ngo akure byagenze bite ngo
byagenze gute minisitiri ibyo mwashatse
mu nteko rusange y'abadepite iheruka bavuze ko iby'amakusanyirizo y'ibirayi bamwe bavuga ko yabadindije bikeneye kunozwa banifuje ko abategetsi babifite mu nshingano bazatumizwa bagatanga ibisobanuro bwana Abbas Mukama ni vice president w'abadepite
niba bigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikageraho bihorera mu mirima abaturage bagahomba ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzamagara ministre w'Minagri ushinzwe production Minicom ushinzwe ubucuruzi badusobanurire baze tuganire nabo tubwire ingamba afite ikibazo
icyakora bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we avuga ko kuba leta yarategetse uko ibirayi bigomba kugurishwa byafashije umuhinzi
ikintu kirimo cya mbere uyu mwaka bejeje ibirayi byinshi cyane wenda umusaruro ujya hejuru kurusha uko wari usanzwe umeze icya kabiri umuntu nanone yavuga ni uko kubera geopolitics hari aho byajyaga bitakijya ngira ngo ahubwo iyo leta itaza kujyamo ngo irore kujera kino kibazo uyu munsi umuhinzi aba ameze nabi cyane leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane
none niba rubanda bakomeje gutakamba abategetsi nabo bagakomeza gushimangira ko ibintu biri mu buryo amaherezo azaba yahe deka tubitega amaso aha niho dusoreje dusangira ijambo dushimira buri wese ku ruhare rwe
turagushimiye Eric bagira ubusa n'abamwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi ku kibazo cy'ubuhinzi isarura n'icuruzwa ry'ibirayi mu Rwanda kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze mugire ibihe byiza. Thank you.